He nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I ngā whānau e huihui ana ki te whakanui a Matariki, i whakanui a hoki e te kahika o te hiku o te ika e moko te pania, tēnei wā whakahirahira ki tōna ki whānau. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. I ngā whānau e huihui ana ki te whakanui a Matariki, i whakanui a hoki e te kahika o te hiku o te ika e moko te pania, tēnei wā whakahirahira ki tōna ake whānau. He wā tēnei ki te maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te anga te titiro ki ngā rā, kei te heke mai. E ai kia moko te pania ko Matariki te tei o ngā kaiwhakakotahi i a rātou ko tōna whānau ki te noho tahi me ona āpitihanga huhua.
He nui rawa atu ngā mō kaupapa e hakahairihi ana putanoa i te hiko tika i taku rohe, ngā kaupapa a kura, ngā kaupapa a hapori, ngā kaupapa a iwi, a hapu, a whānau anō hoki. Tino haka hirahira tēnei wā ki a mātau o tōku whānau, ana e hiamo ana hau kia noho tahi ki a rātau, ki te hākari, ki te wānanga, me wera momo āhuaranga me te whaihakaro ki te tau kei mua i te aroaro, ka pehe anō mātau o taku whānau e hakarite kia pai anongo ki te tauhau.
I te kā tatamaitanga o te kōwhiringa pōti e 2026, e ai kia minita tama pōtaka, e aro ana tōna rōpū ki te whakarite ara e angitu ai ngā rangatahi i tēnei motu. Hei tāna anō ko ngā kaupapa here a tōna rōpū e whai ana ki te tautoko i ngā rangatahi me te āwhina i a rātau ki te waihanga i tētahi anamata nui te hua i ngā āhuatanga katoa o te tangata. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hai aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tae atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū kura tohunga haura ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kite ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wānei mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kā wānatanga a rohe. E ai ki te manukura o rotorua e ai ki a Tania Tepsil, kei te wānanga te kaunihera i enei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura, kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
E rua nā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
I tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Ko ia te marae tuatahi i reira mō Ngāti te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahirau erimatekau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tua huatanga motuhake te haere ake nei, koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki i te whakatūnga o te teihi marae i e nei rā.
Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hapori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te korengo rātou e kite.
Ki ngā take hā kinakina, Ka puta tuatahi atu a Stacey Waka o te Black Ferns Sevens mo te kapa NRLW o ngā wahine toa hei tēnei wiki ki ngā Canberra Raiders. Kaore a Waka i tākaro i te tukinga tuatahi o te kaupeka, nāna mahi ki te kapa whutupōro takiwhitu o te ao, a hei tēnei wikene ka tuia hei parirau mo te kapa. I kaha te tua ngā wahine toa i te tau nei, nā wai rātou ka Wikitoria e 32 ki te 10 i te tukinga ki a ngā Canterbury Bulldogs. Ka tū te tukinga nei a te hanarei te 22 o Hūrae ki Geo Stadium i Canberra, Ahitereiria. Hoi a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei hora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.